pretty lily sinsote.
Keo keo.
Venwa.com.
Love we are to natini sote.
What's your name, beat box?
Your love, baby.
This is the
brand house. Miso Koneza ne. Fire. Love we are to isini no games. Chikon chili simple. Chikon ka wamene. Upeze kanae wamene ukonda. Love ili tricky. Na wakonda wamene sa kukonda. Kylie, nambela mushe na kupeza. Kylie, nambela mushe unikonda. Na kukonda nikalie kukuona po. Ababa mbigu waya waya fe. Na kukonda nikalie kukuzi. Ndine wako wako eka. Kylie na tindiwe chikondi. Mamo zivane wonikonda weo. Kylie na tindiwe chikondi. Changa, changa, ay. Kylie niwe chikondi, ay. Niwe chikondi. Kylie niwe chikondi. Chikondi, changa, ay. Niwe chikondi. Kylie niwe chikondi, ay. Niwe chikondi. Kylie, been looking for ya. Chikondi chako ni changa. Tima wako wako ni wanga. Suma yeso no yeso ni tenji lanze luneo. Oh, chalo tonse na sala kungala na iwe. Kylie, Kylie. Mwe mkondela ni no gay, no gay, no vundu. Hey, baby ndiwe chikari. Labu yako baby ni kari. Na chinja na misango zanga neo. Kylie niwe chikondi, ay, niwe chikondi. Kylie niwe chikondi, chikondi, changa, ay. Niwe chikondi, Kylie niwe chikondi, ay. Niwe chikondi, Kylie, Kylie been looking for ya.
Keo keo, jiwe mbaula yanga leka ni kuyote. Number one candidate isi ya ni vote. Kulipe na wina anso anga tibroke. Olo kumbale siti wala batishoke. Izabwela kwanu olo mvula iloke. Ukambela mshori panja uchoke. Kulipe wina ninga konde kairi. Ndiwe nima lota dairi. Ndiwe umani usha eri. Mkala Joseph uneo weo ni Mary. Bali weo sinio panangu jele. Olo wani longe vene solomo ni jele. Soche olo wakambe ndiwe tumbo. Ngalenge sena menya etia kombo. Bolo kio naloni power.
Kylie niwe chikondi. Niwe chikondi. Kylie niwe chikondi. Chikondi changa. Niwe chikondi. Kylie niwe chikondi. Niwe chikondi. Kylie, Kylie been looking for ya. Honey blessings in your turn. William Mambwe, Mr. Nyungwe Mulenga, LSK, oh Ron Pop.
You're not cool with these. Music man right away. Run Power Gods.
Follow Kia Kia.
Zenwap.com.
African envoy I see ya. Yeah, straight disciple.
4040 Entertainment Records Production, baby.
Dan Mitiasia.
What's your name, beatbox?
Anita to King.